Rocks.
It's Rocks.
I'm in love with
all my life, nigga, baza no napsa. I'm hoping Lelo brings a new chapter. Sichikondi is the money that I'm after. Need to find the plug in monga adapter. Sikuti ife city baza monga baby. Tima fakamo disapota mona baby. Mulungu wao ni semsemo na watu. Ni bantu nao vaina mpuno na tomato. Or maybe take a guada city guada semsem. Or maybe pempelo yatu ilumu long term. Chuma chatu chizafika tika kota. Apa ABX 12 is the motor. Babusa bari be content bati bari na chuma. Bafuna ka 5 kwacha keni nenako ni katuma. Kaende towards Hilux. Wave mu addition in a minus. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yo manga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikwira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalide mulichira. Right now, nina mashoko niganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko niganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko niganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko niganza vina right now. Right now, right now, right now.
Vimusepelo wa mano narigraja. PhD tema pepa ya kufoja. No jobu banzanga bainza mafodia. Very shocked that's why nipe mafodia. Ninkula paba fiash tetindale. Plan B kwalifio kuba musiciani. Na yo ya likoso kwe bachalo chishani. Sunga nkale chesta benga bachabe chabe. Songa chunta njika lafe one pose. Limbi ku success tuwa leo cha fuse. Haba kutupa connect they refuse. Limbi pamulilo ifo tu sende chushi.
Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Bali mane sana pange badi mu time yake. But I don't mean it's less of a daddy. Anaye sana pushing a sikulu. Fudu fulu fulu, he's the best of a daddy. Generation of wealth can start with you. Fight for your life, you ain't gonna see a two. Osa dekelela pressure ikusukuluze. Osa leka boti ya mundu wina ikukruze. Uzipange pange ukapeza chuma. Chinja BP ufake mukapuma. Masnika na macheni monga dismo. Ii life if you when you have you will need more. Yeah, badu chanjele usaleke bakunyunye. Sunga kwini ija curse ya satunye. Satana akatune. Bati mairo sizi vika malume. Kaya ushetizaka kuira chuma. Yo manga konyumba. Na chilungu patumba. Kaya mavuto yebezi ya nitesha ya nikuira. Nika yesa paliponse ni mambira. Chinga wame nikalide mulichira. Right now, nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now. Right now, right now, right now. Nina mashoko ni ganza vina right now.